Kitunzi 4. Adam ndi Hava. Mwamuna woyamba anachedwa Adam, ndi mkazi woyamba anachedwa Hava. Adam ndi Hava anakhala bwino munda wochedwa munda wa Eden. Mmundamo munali mitengo yambiri. Mulungu anati, udyeko chipatso cha mitengo yonse, kusiyapo umene uli pakati pa munda. Adam ndi Hava anadya chipatso cha mtengo woletsedwa, kusamvera lamulo la Mulungu. Iwo anachimwa. Mungathe kuona Adam ndi Hava akuchotsedwa kuchokera munda wa Eden. Anachimwa chifukwa chake Mulungu anawalanga. Kuyambira pamenepo, anthu amamva kupweteka matenda ndi imfa. Koma Mulungu anapitilira kuwakonda. Mulungu analonjeza mpulumutsi amene akhoza kuchotsa tchimo lawo.